Latino on the beat, aye.
After the music. Kuna muda piniki kama wazo naja, eti kisa wewe. Umenipa gonjwa bala kweli nateseka, momo nielewe. Baby, baby, ukose sababu yani anytime. Hold me, baby, uwe na mimi yani every time. Niacha mimanza koni tarata. Niuliza wapi kama wewe nitapata. Ajiuliza wapi kama wewe nitapata.